Ngishele intombi yangkoma Zangzonda lezishimane Uye ewe Awagoba yamathunga Siyaleluye Ngishele intombi yangkoma Zangzonda lezishimane Uye ewe Awagoba yamathunga Siyaleluye Ngayishele intombi yangkoma Zangzonda lezishimane Uye ewe Awagoba yamathunga Siyaleluye Ngayishele intombi yangkoma Zangzonda lezishimane Uye ewe Awagoba yamathunga Siyaleluye Ngayishele intombi yangkoma Zangzonda lezishimane Uye Awagoba yamathunga Siyalele endleleni Esene ntathakusa Ngayishele intombi yangkoma Zangzonda lezishimane Uye Awagoba yamathunga Siyalele Esene ntathakusa
Salandela mazondo